strong. As I was with Moses, I will be with you all the days of your life. I will not fail you. I will never forsake you. Verse 6, be strong. That is 5 and 6. Be strong. Be strong and be of good courage. Only be strong, verse 7. And be of good courage. That you may be do according to all the laws I've given to my servant Moses. That you shall prosper wherever you go. Amen and amen. May you prosper wherever you go in Jesus' name. Irugi, prosperity. Ituari Azugi, prosperity. Akanigi, prosperity. Akebegi, prosperity. Just keep the commandments of God and fear not. Amen and amen. Genti Wachu. Now Psalm 91 verse 5. Osi fear not. Gatun ujo. Makane kwere nginkwa. Na aga meburu gitie na aka ndi mozi. Mozi verses 10 and 11 na ekwuzi. Gatun ujo. Amen. Gatun ujo. Se gatun ujo. Amen and amen. Ama mambido lubu na maga kobum. Aga tieshi na debe na lono. Nwachukwu. Were aha Chineke kpọ onye nke Chukwu ka o jee gọzie ebe ahụ. Ihe ọ bụ na-abọchi na aja mmadụ ga-eti ekwe ebe a ga anachere onye na-etinye ya. Onye si na ya agaghị adị ndụ ịlụcha ahụ na biri na ya. Onye ahụ ama ndị ndụ mana ị ga-alụcha ya bie na ya.
Amen.
Don't fear them. Na Isaiah 65:21 maka na ekwena gị nkwa na ị ga-ebido lụba ụlọ a rụchaa ya ma biri n'ime ya. Ị gaghị alụcha onye ọzọ eje biri. Ka ọ rịọ nwanne gị, aga m alụcha biri n'aha Jizọs. Eme na ndị eme. Ị na-atụ ụjọ landlord ihe gịnị a ga-eje. Ebe Chineke na-eche ka gịwa ga-esi bụ landlady bụrụ landlord. God has plans for you. For a future filled with hopes. In Jeremiah 29:11. Therefore, don't be afraid of the future. At this now, join my kechi gade. My kechi gade. No chagodi ngetata. Echi nechere umya. In Matthew 6:25, down to 33. Osi echebuzi no wege makiige yina aha. Makiige eri. Na chukwu yerega aru karere. Ihe a ga-eyi kwesa na ya. Osi negodo mununu nke igwe. He were ubi ka oba oba. Mana Chukwu nna na azụ ha. Ma ya fọdụzie ndị ọ nwụrụ maka ha. Ọ maka gị ka Jesu ji hapụ n'igwe. Bịa mụ onwe ya nwee ogbenye ka mụ na gị bụrụ ọgaranya ngadanga. Nwachukwu echegbuzikwa n'onwe gị ọzọ. So make a joyful noise to the Lord. Amen. Abu Abu, the same translation. Everyone says, cry out with joy to the Lord. My Bible says, make a joyful noise to the Lord. In Psalm 100, verse 1, make a joyful noise to the Lord. A joyful one. A joyful one. Amen and amen. Fear not and make a joyful noise unto the Lord. Fear not, fear not, fear not, fear not, fear not. Yeah. Amen. Anyị chọrọ ka egwu, egwu ụmụ Chineke dakwasị ndị ọjọọ. Ndị ọjọọ, ndị ikwiikwu ya, ndị amoosu, ndị cult a. Na Esther chapter 8:17, Esther na-ekwu for the fear of the Jews have befallen the enemies. Imana gị nwabụ nwich Nwachukwu na-achịcha plate na-ekpe ekpere. Ndị ọjọọ anụwanụ maka gị obi amapụwa ha. Maka na afa nna ọbụ n'ime na na-emebiri ha ihe na be ha. Jizọs ọbụ n'ịgbọ na na-emebiri ha ihe na be ha. Ọbara Jizọs ị na-akpọ, Holy Ghost anyị na-akpọ, mmiri nsọ ị na-efe. Bible ibu na aka. Oh! Isu aza in tongues. Ye baby shi na beha. Amen and amen. Get to watch you. Come. Onwe. And our quiz will come from this place. Expo. Is it? No. It's a lovely pattern a good teacher uses. Because at times examination is not the true test of knowledge. Hey, when they battle exam, tension, fear. Hama more for ma. Nozie mama. Ihe 33 anu am neje po. You must know one of them. Number one of them is what we call phobia. Phobia means fear. Conquer fear. Merie ujo. Inanu ya wachiku. Nkobu ni ino ni ime ya ni hendia. Ndiye ni wezo potagi ni anaha Jesus. Omecha mark yourself authentically. Be able to mark yourself and score yourself. There's what we call zoophobia. Fear of animals. Oh, and then I to enunu egu. Animals of any type. Meru han atu egu. Asi agaga na zoo. Jesus. Lion on top of one kita be atabu emadu. On a tiger man topo. Kedu mbi bazo tiger topo na zoo anua. Iya ko gana aju. Mane wo room mark o gaba no na eje na zoo. Hey mommy, is it tomorrow we are going to the zoo? Oh, don't dare you go the fear. Iya na bo zoo phobia. Ilozi an lo lota anu na nlo. Oh yeah, cannot have such fear. Chief on to the Hana Mary. Now for all man on our law. Now for all man on our law. Chee, Bukwayo. Upon that kind of fear, Holy Ghost. Number two, musophobia. Musophobia. No, phobia is the caption, fear. Musophobia. Yeah, fear of mice. Ndi na atu jo oke. Oke bata na be ha. Ase na okwa ndi amosu ha bia. Obia okwa oke ka ha ji bia nke ta. Ama la hanzo la that week. Adobire ekpere, achuari oke Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Fear of mice. Number three. Okay. Amen. Okay, number four. Amen. Asking in a phobia is the mother of the children. So if they're phobia, I can't align. Number one, abuzuzophobia. Number two, musophobia. Number three, ophidiophobia. Fear of snake. Ophidiophobia. Ujo agwo. Ndini ina agwo na reare. Na aroma na beham anywhere. Mande na ba ahu agwo. Hamamba zeba hunso. Ije nihe. Owe nga na baborobo. Oh, when they were in Ghana, boy, but when they were in Ghana, we came when they were in Agua. Agua as Agua by Agua. Up on the Agua, what can I talk? Man, Papa, more God than the Jack, I would have. Papa, now would have. I'm going to say, me. Oh, Agua, the only one who got to go where by Agua. Oh, couldn't I call you? I could go on Agua, Tablu Papia. Okay, the 6 months now for Mamia. No, papi, I say, I just cut them back. n'abalị agwọ bịara ịta akụ taa papa mụrụ my father mgbe ahụ ọgwụ adụbere na ọ nata na-ete ya ụmụ ya niile ọ nwụọ papa m wee tonite nụ na agwọ gburu papa ya o wee sị na ebe ọ bụla ya jikwa anya fụọ agwọ agwọ fụrụ ana papa m ọsọ eme ya n'ụkwụ amen good number five Number five. Number four. Amen. Number four. Photophobia.